Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili tamire to bogi jenga fandu hala Mamadou Sama Seku jam nyal sakrabe hedibe. Hun tande hore ya fundiral la woni elaji jamare nukuji fitna gondi le mali edu jowi do kabaru ben nyaloma sappo e jeego mehertanango jam e gondal. Bongal wote nugal seraji chapan jetti tati le temeder bonkobe nay landinani jabande ngal donc jatteji sidiki gindo holiti dun ben kenyan e le lamdi ngadadi di. Yewtere meden hertande talatare hande memban hala yonde mali ben tam malikobe nam bawi ben yimdende e beddo to famu le journal meden dingun sembe kawru amen hande kikide talatare sappo e jeego me 2023 bismillah sakrabe boy ko basiji latike sababu ben sendude bibbe leedi ndi yalla kawrol na hebe an haani njafundiran no holitiri jamare kambar dun no ben pelle halnan en kany yimbe le hobbe na pio dabere joda haraji yalla dewol na hebe yel ben li yambere nyaloma hertanango jam e gondal kala sappu jeegom me jamare nukuji di basiji nguni cefiki draman maga wonko hawrutin en kedan fosango umar wagolu e sitasidibe
le sahal edindi jamare wonde tonde hollitinim se mudun sanne ko waydinde nagu waddi kutteji kewdi le nokkule de misala to diree tobe kollitiwide wondude len gurdam arande no yo micititto tan
la crise que nous avons
giddi gudi toral fodi le tan 2012 yottade hannen to nati saabe metti nati hakkune jamaren hannen ana tidi jaa limidabe kan leydin fu heba kawra nato dana watre dabiri ana hani fiede yalla o metti ko mata hakkune yimben ana timma soni wala dum fili wana ta saabe wajide kuti jogaji kasin
beaucoup d'autres problèmes
wajib sina yimbel be fu njaafindira non watta so jam e deedere warta hakkune jallini di non yimbel wonbe nokkuno dirtede banyagara kolitiri wiide be bile majjun madrajana ngondi e wadede kedde mo konko noddete Bukari Cisse oto banjagarato
so yama peka gorfon andi jam ha jam wart
jam o kay weli neddo metti neddo fu jam o anni wara warta bengar don e inne goto e baba goto gorfon andi du enne bengar ko hibi ko wala fu kibudo bengar tan woni ngallu dono won fulbe won babana ko be won abaddu yibe nana e kaba joni ko wonde tinen en fa hande
micitiden wi iritan 2017 sappo jago lewru me won nyaloma kejenaado ko nayri bangal jam e der kanye wuddo ngurdam lobbam ko ni fana modu fa biuto yelono jamande han yafindirde tawde hakkille goto
sakraba to taklaaji mon duko bor yamba bam am Facebook ay Twitter ana wara dub tapan inay e jagom hande woni ko iwi henno ben kanko babiragal kabaru independence mali horojo leedindi kiddo bel horojo kiddo leedindi mudugo keita denno sabi mudun kanko premier ministre shogal ko kala mayga yeeto ben nokku brule alhamdulillah totodde mo teddangal dum do yo le commune berde bamako kanko premier ministre holti wiide ben kanko mudugo keita boyi ben fiide dabreji yalla dowral e gondal e kanko gutuma ko hebe ben hakku be leedindi e runde afrika fande li kabruji mbiyen ko buri tapan taton mbiyen chapan injeto itaton bomo ko ben landinandi jabande mbiyen wote nugal seraji e leedindi mbiyen kando wadede nyaari hakunde mbiyen sappu e goo e kando sappu jetti juin 2023 mbiyen dum do wadama e wada wadi dum woni kanko dunke jatte ji sidiki gindo denno wadi ben li ngalure bomo ko do iwri noga did avril to gade jeego me 2023 keddan nako umar wagulu hebani en
yimbel ujunoro e temen nayo chapande nayo en joyon kanyon gon landabe do bomako do chapande joombe fu yoroobe chapande nayom en jen yombe yo worbe kanko sidiki gindo andan do kabaru jate ngaddo goldo imbo gol o holliti landi kewdi jamande landa ko nayri bangal no leedi wori kanyon woteji di do woteji anidi wadde leedi meddi le sappo jetti lewru juin warorundu yimbele be sabami le teme doron fu chapande joyon en joyombe anda ko tongale nugal seriyangal jaddantal kolliti witan andini dum hunde kale teme doron fu ko buri chapande jettom e taton kolliti wi de ngaran wotaade wiide jabini dum njoyon bi ngototo jabanay dum sappo mbibe ngotta ko goldo imugol bomako do tan gol wadi dum waday le kedde leedindi
emu lulido iri mbien fudama golledde talatare hande sappo jeegom me bamako do denno o do ngo hejo mbien sembinde so mudun yo sembinde mbien kambe wadde sababu suska be jokolbe na mbawa hindade kabaru politika ku e kan woteji denno iti jawdu mudun ni gouvernement lid amerique kan e do fa mbien kan e ministere mbien kabaru jeunesse sport sita sidibe tawaton kedana fostango kanko umar wegalu
liwi horbe o projet ana tirsi sanne sugabe jokal ben ko dimen watte e kabaruji laamu fuko watte le leedin yaya kuni kay won chargé de programme projet noddertedo institut républicain international iri
ko woni fana ko min gonde dartude kono sukabe jokal bombe le kreduji di kan wettede le hen koyde mudu en sabi de sa je ko buri hewde yimbele be fu yo sukabe non hayebe du sabi gattilen koyde mabbe ko dartaten wiide mali keso ko dum hebete dun ko jamande fu dartata
o hakkile bamado weli sanne directeur Carrefour des jeunes genni bamako lewi mako o projet natto hune ko nafta sugabe jokobe leedi mali Omar Hamad Dada Touré
le projet est d'une
importance projet o mana fasanne sabi do waran fa jewe yel hono sukabe kani jenginirede le ko sakiti ko fu empami wiide sukabe jokolbe be ngala fi do anniyaji di bametedo ko nayri bangal lamor
o projet ana golla ko yata le lamor sap jetti kay le genni bamako lewi horeben
yewtere meɗen hettande neɗɗo yontere lullirde dossier lesso men mimana haala ben yoode leydi Mali ndi ndenno ben ndeɗo yimre ben yettode sanne Mali ben yo gueɗe nayyi e ben kañe ɗum wifitagol yogaji ndenno ɗum ɗo na jana hoore leydi Mali ndi ɗum holti kamɓe donke ben jandeji holtiwi ɗum hanni malinkoɓe fuf mbawa heɓa andude koro muɗum ɗo yima yimre nde kanko ben Aissata Diarra wonko heɓani keɗɗa fo sanko Oumar Wagole e Sita Sidy Bé
a to na pe mali pour ta prospérité
le simple espérance
ça honno be yimbele no hewbe nguni ko mbawa yimde international leydi malindi bamte an songo fa jottida kay kanye bamako jamande hollitide fa kolla bingulide en ka kulobbo sina tayar waawi ko noddete international dum woni yonde mali
why c'est très important que tout
une celle de sanne pe leydi mali fu waawa faama dum woni international mali ko be fu ana hani waawde jimi international on anta ko dum wadan sa waawa international jati dum ana hollita a wala malinke
wette makata
selia daw yo joon école to yoro soto o yidon janginele suudu makko école du fe sukabe anda ko koromajun
chaque matin
sugan fu mede kawntan sugaben im national be ngabina deswal nga fesbe anda ko do facintinta mede wayimde im national onge
kanko docteur Moussa Cissé janginowo nokko no dirtet ensip o wi sukabe an kani janginede kono dirte im national woni yonde mali
im national en realite
im national leedi mali an hani jangede le cuddi koddi fu yalla sugabe ana fama don sabe ana nata sabe homo fu heba an takudum wadani yidan leedi nindu nata be leedi lobbo sabe im national leedi mali kulleji kewdi ana holitalle mudun to ana nata sabe sugabe ana hani famude dun giddide sugakum en wala jimni tan tewte ngabe heba be anta kudum faccitinta
comporter en fonction
yoga mali ko ana jeli yonde mali watte do yambereji di ngatta kanko Ibrahim Diallo yo gote ngondo le fedde lolirnde no dirta pionier le leedi malindi o wala kutteji ko woni hen
par rapport
hone batuji mawdi fu watte le leedi in national won huna wotre ko yimete arandere sabi so dun wadaka batuji mawdi jaati hana wadede sa wonko dun faccintinta kupleji nay ko won im national di ana holita kulleji mawdi du so yimama le batuji an hokka dun ngari sabi dun huna ko lanko leedi jaati yamiri
la autorisé
tiagal ko Ibrahim Diallo ko heddibe le leedi malindi kollinimse mudu en ko yonde malinde yimataake fatima ko
sarka won pawmire dokkatane kabaruji amen hande mission tan waaf saat fuf ben hettitaade journée amen de do bembe amen ande jamu bangal nodugol 3321 madun yohon do play store ben application studio tamani
wote referendum hitande ujunaji didi e nogay e tati alam sappo e jetti lewru juin bibbe mali fu ana nodda ndokko e hailleji mudum ngal do nuygal sariya kessal
o wote referendum bibbe mali cuboto hakkune kartal danewal kanyu e kartal bodewal
cubido kartal danewal fu holli kanyu ka jabi cubido kartal bodewal holli jabali
bibbe mali fu be inde mudum bindi e talki wote ana daada yalta wadde o wote teddudo e mali
sijo tamani e gollidibe mudun
ana do ta wote referendum ko watta sappo e jetti juin
sekabe bangal ben yewtere meden magazine hande kab magazine kabaru robe memon hala jogol ben darande robe le galleji denno yuburi fofo birki sukabe kan dun watangol hakilo mobe galle e ko enande mudun denno yu bangal nyalo ma hertanango galleji min dun kala sappo e joy me denno kanko fatumra kujo e hejabe men yogabe wonko hawruntini en kedana fosangomi e sitasidibe yo enkirejam malinkoɓe fof na hawri dow gotum banggal darande debbole galleji amen ɗi won holtiɓe jaati kamɓe gooni e nuygal suudu jikke kureji
bomsojo
debbo darorgal muɗum ana momni sanne le galle neɗɗo wawa haalde haala galle feewi so inde debbo saabi kañum wonko heɓata sukaɓen hokkaɓe haqqilleji holitoɓe laabi ɗiɓe hano jokkude ñolman hannden rewɓe feccaran fof ko janggi ɓene golla du debbo wonko noddete watti fuu so metti wari hakkunde yimɓe o kala ɗum timmina o hollita haqqilleji lobbi galle wawa yeyde yeeso so ni wala debbo
sikki wala gorko woni mawɗo galle ka noon debbo woni pabotoɗo mo ele kabaru muɗum non holitiri Umbu Guindo mbaro duuɓi capanɗe jeɗɗi jooɗiɗo bankas ka noon holti wiide soni debbo daraki darde muɗum yo musira monde wonande galle
debbo ka e gorko wi pabodiroɓe ni nde ñolman hannden min darri e joni suɗɗan ka e galle amen fuu kulleji ɗi weltiki ñolman hannden aran noon e rewɓen wonko fabato woɓɓe mumen le maral galle ɗuɗum ko yamira fei haala suudu baba wawa haalede ma maral so inde debbo wattaka hen ga hannden naata on bone rewɓe ko heewi ɗo naatiki saabu jaati yogaɓe mabɓe naatiki metta hoore en saabe naata bonɗon
Guindo Diabaté yo debbo jooɗiɗo kay kanko dun no famiri kabaru muɗum wolti wiide fanda rewɓe weltike saabi worɓeɓe daraki darde mabɓe
kulleji kewɗi weltiki ñolmen hannden saabi worɓe du dartoko e darogam en kasin aranno hunde fof ko debbo heɓi waddili galle jo suud makko landotomo hoto itti ɗum ga ñolmen hannden gorko fe goto watta ɗum kasin giddiɗum haala wi gorko debbo fuu fotu ɗum ko bonni adduniya saabi darorgal debbo arandirele galle yo defude hokka ɓiɓɓe galle heɓde cukalel ngol tinno kasin wadda kawre hakkunde goru muɗum ka e sakira muɗum fo e da muɗum
fandaji rewɓeɓe fandafi banggal golle mabɓe ñande fuf kamɓe goni jiɓinoɓe kamɓe entata kamɓe dun haybata no holitiri Bocar Boukoum sosologue kewal sifa jogala tawde fuf rewɓeɓe na heddi latade nuygal galle no ɓeydi wiide
ɗi kulleji tati adduna dogotade muɗum neɗɗo naatiɗo saabe gurgal ma neɗɗo wurnoma ka e neɗɗo reenoma ɗi kulleji tati du ana halfina debbo giddi aran liffina tawa meɗen saabi barka galle junngo debbo heɓete kulleji hewɗi weltike ñolman hannden ɗum saabi so rewɓe du tampi wattine worɓen longi heɓude boɓɗe faaboɓe darde musakaji mabɓe fo e da muɗum ɗum saabi hannen so rewɓe ko heewi ana yoppa galle mumen yaha ñalliya ana golla le nokkuji jogaji tewta musakaji mumen
ka noon karamoko Moussa Bala Balu bunke finatawa mimsiti ko wakkati joni o debbo woɗɗike sanne kabaru galle saabi immadaraji mabɓe banggal keɓe politikaku e jaggu
la femme etres
aran noon debbo ana teddina sanne ceggan darorgal mo andira le galle ga ñolman hannden ɗum wala kasin saabi haaje rewɓe fe gotin wala e suka kasin margo muɗum haaje mabɓe du wala e galle geddi wattina haala wi rewɓe yaaha gollele birogaji e nannal muɗum acca defude hokka goori muɗum ɗon adduniya boni ko tewte fa hannen yo rewɓe ne wirfito wara joɗɗo le galle defa hokka suudu baba ɗum ko acca ɗum saabi hannen so maral meɗen fof boni saabi rewɓe ko heewi daraki e darorgam en kasin
kanko dunke finata ɓeydi wiide aɗa hani debbo daro e darde muɗum yalla na heddo fa hande latade nuygal galle e leydi